watch designer.
Chocolate. Chocolate.
Engine Records.
Chocolate. Chocolate.
That's a chop. That's a chop.
Nimempamba leo toki. Kajichanganya bila kujua. Danganda nae sichomoki. Nakaperemba nikijisha uwa.
Kama ni ndoto nisishtuliwe. Kama ni kesi basi nsingiziwe. Sitokubali sponsor wa mchukue. My love. Ayani data nishajizi masisumbuki. Hata mkinitisha kwa bunduki. Namba moja kwake misishuki. Aye mbona kazi mna.
Ayajisho gundoe. Aye mpozi wako moe. Aye binchuka wako doe. Mamale
chocolate,
toto so
chocolate,
rangi flani vikonki
chocolate,
ona kwenye kio
chocolate,
anateleza chubuki
chocolate,
jamani mtoto huyo
chocolate,
rangi flani vikonki
chocolate,
ona kwenye kio
chocolate,
anateleza chubuki
zilisha utamu kisifiwa. Zako mwabwa koleza ushanijua mi. Punguza kasi usijeni uwa. Nishindwe kunywa maji nkaya chewa. Usijesimamisha masaa. Tufanye kweli basi watu only. Nisha legeza swezi kata. Umenikamata.
Naona kama movie. Gafla nimechange kwa jili yako.
Mpozi wako moe.
Ayo
binjuka wako doe.
Ayo
baby mamale
chocolate.
Toto so
chocolate,
rangi flani vikonki
chocolate,
ona kwenye kio
chocolate,
anateleza chubuki
chocolate,
jamani mtoto huyo
chocolate,
rangi flani vikonki
chocolate,
ona kwenye kio
chocolate,
anateleza chubuki.
Haya cheza nami chocolate.
Chocolate.
Baby cheza nami chocolate.
Chocolate.
Haya chokundo hoe. Mpozi wako moe.
Ayo
binjuka wako doe.
Ayo
baby mamale
chocolate.
Toto so
chocolate,
rangi flani vikonki
chocolate,
ona kwenye kio
chocolate,
anateleza chubuki
chocolate,
jamani mtoto huyo
chocolate,
rangi flani vikonki
chocolate,
ona kwenye kio
chocolate,
anateleza chubuki.